najimsafi.com.
Venda vipi walai Wakati ukimuitaga ghetto Unaona kipe mayai Iyo hi-fi Tuto anataka kwenda Mumbai Hata kikuomba gabando Unataka kusha wi-fi Usimshike uyo Apo ajaja mwenyewe kuna watu wamelipa uba Usimshike uyo Apa mjini mwenyeji usijezani ni wakuja Usimtachi uyo Anakijua kizungu anaweza akachenji ruga Usimtachi uyo Waita wanangu unaweza ukachanja mbuga
Oya mchawido, mchawido, mchawido Mchawido, 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 mchawido Haujarogwa Mchawido, mchawido, mchawido Mchawido, mchawido, mchawido Jini chakule nishikamo Mchawido
Watu wanafupa Watu na mabegi Watu na mabegi Watu wanafupa Watu wanafupa Watu na mabegi Watu na mabegi Wanatupa era Wanamwaga era Wanatupa era Wanatupa era Wanamwaga era Wanatupa era Wanna spend money, 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 pesa. Wanna spend money, 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 pesa. Wanna spend money, 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 pesa. Wanna spend money, 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 pesa.
Chawido, 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 chawido.